Exclusive from Zama Pixie. But na pakabu wenzi mwai wa ukulu. Kuta shafede so aitala guli ya kumulu. Baba fya shikifi busa fulu wa kumulu. Jeno hospital mwona didido mzoa. Tua kulelo tua mwona chichalo chali loa. Tua mba nukufuwa na mamoma ya mchua. First girlfriend adi wapumu koreko. Awo mwandi jena chile chali chite mwiko. Chimani mani wachangana tuya mkutumuna. Na tusenda na majinga na wapapa kuluma. Na koli shama vase kote na kwa kaputula. Walikuwa wananja balubuli neshumila. Koi mandala siku chifini na kumaini. Ule breaka gasolina kushow ya kupoleni. Nichi nichi nimbo chasika na janya matia. Mesi baibala kumahutu bana choka.
Kona siapa nijitipandine. Kona KDW, that's my hometown. Kona siapa nijitipandine. Kona KDW, that's my hometown.
Olo iye nyimbo kalite pa life at 40. Patizi ni pakashu olo mwese mumakonti. Olo pake MC number 1 ukumavoti. Sisa kula mbutu monga haijoke falas. Paragbi pachi upoti ni kwesa mapazi. Kumbweza kalila kumakuku. Ku 5 prisons na kumote 1 sofu. Nikavini seko basika na baku mkungu. Mwalala saita 7 kumakululu. Iye nyimbweza kalila masie kawama. Show paka chonjo zani pasa kon drama. Wanga high reach yapa mwamba mamama. Foundation mahimu jenzi lapo na makima. Madan to base kwa tipla senta previa. Kuni uza high nikala na high box. Ya kusilila vest tu makabwe na miposha.
Kona siyapa nijitika nginde. Kona KDW, that's my hometown. Kona siyapa nijitika nginde. Kona KDW, that's my hometown.
La 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 la. Let me celebrate my life. Let me celebrate my life. Let me celebrate my life.
Kona siapa nijitika nginde. Kona KDW, that's my hometown. Kona siapa nijitika nginde. Kona KDW, that's my hometown.